machonge, ni wamezeshe vidonge, waseme yote hadharani, yaliyojificha chumbani, yagengeni paka kisimani. Mkichoka mkaketi kibarazani, tena mengi waniseme, eti mzito mnene.
Nikipata matatizo,